kija sanyusa obulamu bwange tubalulirwe na sula tyabagenda tebadda kasita mpereza katonda mukumi wa bulamu bwange sebirala nenesanyukira kunsi tuli bagenyi buno bulamu bumpi esi tuli amakola sanyukiramu abagenda tebata banji batuleseho ne bagende sira kugwa we mukama gwa kumye sanyukiramu bulamu bwo buno bulamu bumpi esi tuli amakola ojira newe sanyukiramu abagenda tebata banji batuleseho ne bagende sira kugwa wakumye sanyukira mubulamu bwo ikikumi cyo kirie n'umutwaro gure sanyuka n'abantu bo ngo cyari n'ubulamu bari kunanyanga tebakulaba neba kuyita tocyayitaba indi bulamu yo bari bunana olonga musena fuka lugera uno bulamu bwo esi tuli amakola abagenda tebata banji batuleseho ne bagende sira kumwa mukama gwa kumye sanyukira mu bulamu bwo buno bulamu bumpi obulamu esi tuli amakola bulamu bumpi ojira newe sanyukiramu abagenda tebata banji batuleseho ne bagende sira kumwa fisanga wakate nolia kuzokoze kasto waye chekumi oba tolina musango oyagala omugambanga tomulinda kusanawo akusanyusa mugambe nakukoze obulungi omwebazanga kukuba buno bulamu bumpi naye esi tuli amakola ojira newe sanyukiramu abagenda tebatera lyakukesha mama batuleseho ne bagende sira kugwa mukama gwa kumye sanyukira mu bulamu
temuli mu burate mama kulya kusimbi
esi tuli amakola
oyagalako mukwano
ojira newe sanyukiramu abagenda tebata
tonna bakugenda
banji batuleseho
tomanyi
chawi na babita munange
tira
sanyukira mukira
tira tira
wano mukwano gwafo musumba mugera sajo muto pulani zenga nyingi kamwe muli okuzimbe kanisa motoka ya mutuga misana teyatusibula wano jeni nganda yabaleka mubirozo na ye
uno mulamu bumpi
tulia makola
bulamu kubulize gwe
kila mbiro sanyuke togenda kutango
kenje
seo neba kende sila
sewali ya komye